Geotita pukute pumau tanau te rangi hoheri I whakawana na tia ye tama Ko koe tō kuwari e I tama Ko koe tō kururu ho ho Hoki ano koe ki te pao awanui arani Tō muri ana tō titiro ki te one o waihi Ki te rere na o te toto oro Te toto oro no, ki te puke na o te mata oro no Wai humaro no mai no rani
Why?